CK Music Promoter. Ha!
The same family music. Still PM. J-O-P. On this. Ha! Baby, I love you. Baby, I need you. All over Kambi, all over news, I will never leave you. Baby, I love you, baby, I need you. All over Kambi, all over news, I will never leave you. Kuyamba pati yambi, my baby, tete chevose. Na kusidi za tiza sidi za chevose. Hababu kamba, baleke bakambi. Hababu kwata, baleke bakwati. Never love someone, kumutima kwanga. Unangasiki kama baby. Tiwe definition wa kumutima kwanga. Olo wanzanga nile wakafunza. Tiwe ni masontia kulipena win. Wamene ni masontia. Unga yende kutali kwene. Siku nkala na wantu. Bati niza koka monga mazi mumu follow. Niza kala ndine follow. Baby I love you, baby I need you. All over Kambi, all over news, I will never leave you. Baby I love you, baby I need you. All over Kambi, all over news, I will never leave you.
Mama tapwela niseo amfumu mbase ni mupando walavu nafika nifuna niwone mwana wanu nane anikonde kulibe vokamba na no. Apa nafika sinifuna voseka lavu ni yanga kulibe na wina. Lavu ni tonse kulibe vokamba vinangu wakamba ndinigonga bati mwana wanu wanikonda niweka. Apa kulibe ni lavu nkaeka chipinda ni chatu bavili na eve kulibe vosanka ni lavu ni awe. Amama tifuna mutilangi seo, apa tafika tifu na mtioze. Love nchikondi kulipe vomenya na ndeo takana mchikwati.
Hey! Baby I love you, baby I need you. All over Kambi, all over news, I will never leave you. Baby I love you, baby I need you. All over Kambi, all over news, I will never leave you.
Stupid. Mr. Africa, umfa. Eleko wati namte mwana. Tena bane no barera ndaranda ti. Tapale pa mkafika, tapale ko mkaya. Yeah. Okay. Jay Rhythm, I see you. It's a great mixer. Pamongo. J.O.P. Nakuona. Mr. Real Love Zambia. I got you. Jay Rhythm. Nakuona. DJ Ten Fingers. Triple Yo. I see you. Bamwembesha boy. Why see on deck? I see you, man.
Exclusive from CK Music Promos.com.
Let's see.